Ooh, yeah, and no more so messes.
Brian Beats.
Njogera ku Yesu nantaremwa, omulwanyi w'ensonga. Ebirungo byakola bigenderera, omukyuzi gunsonsomola. Obulungi bwe busukkuluma, magezi g'omuntu. Mubiseera bya sigisigi, anyiganyiga tabumbira. Kamunywereze ddala ddala, empologoma n'omwana gwayo. Sitenga nze kabi konna kuba tuddoyo mu bulamu bwange. Abalaba abo ne bannumba, abasindika makubo musanvu. Oyo ye Mukama, oyo ye Kabaka. Oyo ye Mukama, yeka ye Kabaka. Katonda wange, nzija nenzikiriza fayo. Alisa inyonyi byokutale, yalisa n'abantu. Yakulembera gyentambulira, namba moja kifo kisooka. Yebwobera ku zero, akwambusa kufuula hero. Nga bakuyita gasiya, akufuula ow'amakulu. Nga balyanga maluma, enyama batemesa njere. Abasulanga kusubi, emoyenga yobasanga. Eyayambalanga ezebituli mufitingi mwomusanga. Oyo ye Mukama, oyo ye Kabaka. Oyo ye Mukama, yeka ye Kabaka. Katonda wange, Katonda wange. Mulaba abamwesiga bali mukwatako. He's the fire, he's the fighter. Nakuleka mukuswazibwa, Sarai yamukowola, Isaka yatondebwawo, Danieli mumpologoma yafuuka mukwano gwazo. Yobu n'obugagga bwe bwagenda ye natagenda. We got by my side, winning's on my side, with a blessing in my heart.